Na kutafuta kokote mtani mimi sikuoni mwenyewe, ikauzuni majonzi toka moyoni.
Purchase your tracks today
mwenyewe, japo mapenzi moyo.
Where you are,
tena mapenzi isia.
Where you are,
japo mapenzi moyo.
Purchase your tracks today.